ZaminMusicBlog.co.
Yeah.
The Master Beats.
Yes!
On deck.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yeah, ni itani Johnny C, Captain Orosizo.
You're killing me.
Chino chaka zina yanga mwizi wa buino buino. 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle ine na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap batotela, halivela mushe. Ile kuona zona fakamo na chimwela. Halichaya approach tachinjana na manamba. Anatinifu na bantu baso bali na hanga. Same day, tagwira breakpoint. Halichaya invite, taenda breakpoint. Back to back, mafeva yambo bwela. Nambo chiringa na crew, apo tupi ambo diela. 2010 first single ya choka. Wanati kachokela kutika mtu kokosa. Tour after tour, weze kutauta na bapango nkara shua. Apo nishisini sala na pama chats. Hine na BJ, became best friends. Tika punda tuambe po, ninshitange namo. Hit makers, we brought Coco Liko. Nikuti kweni kalipo fika popa Z. Show after show, tinaiba na bet. PJ atisia, bena benzo lila, but mukati wako nduela. Bantu bwetu bwetu, Johnny C this up, Johnny C anaxila. I had to laugh and mourn my friend. Fair Jam Records, apa ina nisaina. Sunga mvele chain foku ati apa ina ina. Mahiti mungale mopenda. Maficha mungale mopenda. Baby Bay, are you proud of me? Honey, who's a baby J, I love your destiny. Signing off, Captain Johnny C.
The Master Beats on deck.
You're killing it.
Nas on deck.